Kako nze chigalanda cha daddy ebitungwere biso bya mami bwento amasinga n'enjuki ekyokunumya tochikola daddy wameze torumantawa nyamba tontwala kanana amaluso miziza chiganda bulo cha tulala enswala ondi opirieno wankuba pirieno akagubuka use bwendo nzikiriza wankuba nyo ondio piriero wankuba piriero akagubuka use bwendo nzikiriza wankuba nyo chendeko kubala nkubaza bitya nsobolo kufuna tonenya kunama bikola kuluwo sobolo tegula ono juisi wa apo nakatunda kumukakopo togenda kwejjusa nditabo wanoka bukumate wanoka bwebo yadde kyanne moyatula naye ebikolwa kyenganyi byeraga ekinyumya omutima kwange nkyatudde nkuli ekintakide ondi opiriero wankuba piriero akagubuka use bwendo nzikiriza wankuba nnyo ondi opiriero wankuba piriero akagubuka use bwendo nzikiriza wankuba nnyo aka katonda nkupendalo ndayira n'obugalombo kombako okuva bavu ntuse mu biro nakatonyeze nkateekako ekigalanda kya daddy ebitumbwere ebiso bya mami bwenta amasinga n'enjuki ekyokunumya tochikola daddy wameze torumya ntawa tontwala kanana amaluso miziza kiganda bulokya tulala enswala ondi opiriero wankuba piriero we akagubuka use bwendo nzikiriza wankuba nnyo ondi opiriero wankuba piriero akagubuka use bwendo nzikiriza wankuba nnyo